mu minsi iri imbere inkotanyi zigiye guhabwa ibihembo bikwiranye n'amagambo yazo ndetse n'imirimo yazo kuko ibikorwa byose muri iyi si bigira iherezo ryabyo hari ubigenga wese ibyo zigiye guhura nabyo ntabwo zigeze zibitekereza kuva zakandagira ku butaka bw'u Rwanda kugeza umunsi zizabukurwaho burundu nyuma y'ubu butumwa bwiza bw'igitangaza intumwa y'Uwiteka yongeye kumvikanisha mu matwi y'abanyarwanda by'umwihariko mu matwi y'intore ikurya izindi tugiye kureba ubukunguzi bw'inkotanyi inkotanyi ni inkunguzi ubukunguzi bwazo bugaragarira mu byo zivuga n'ibyo zikora reka turebe bimwe mu bukunguzi bw'inkotanyi inkotanyi zibumburira akanwa kazo gutuka Uwiteka ushobora byose n'ihema rye n'ababa mu ijuru bose zigira ziti icya mbere inkotanyi ni ubuzima inkotanyi ni ubuzima iri ni ijambo riteye isoni iki ni igitutsi gikomeye cyane cyo gutuka Uwiteka kuko Uwiteka niwe wenyine buzima hari amagambo umwana w'umuntu atemerewe kwikoreshaho kereka gusa ku muremyi w'ibibiriho byose none inkotanyi zibumburiye akanwa kazo gutuka Uwiteka zivuga ngo inkotanyi ni ubuzima niko mwa nkotanyi mugira umutima cyangwa nta mutima mugira ese mbere yuko mugira ibyo muvuga mubanza kubitekerezaho kubivuga ntago byahagarariye aho ahubwo bati tunabyandika ku myenda abasore babitemberane abakobwa babitemberane abana babitemberane abakecuru abasaza bakuze bambara imyenda yabyo inkotanyi ni ubuzima inkotanyi ni ubuzima cyangwa ni urupfu iyo mufashe Rwigara Assinapol mukamwica mumuhoye uruzabibu rwe ntimunyurwe mukarenga mugafata umugore mukajugunya muri gereza ntimunyurwe mugafata umukobwa we mukajugunya muri gereza imitungo ye nta madeni abafitiye yose mukayigara mukayita iyanyu harya inkotanyi ni ubuzima ubutabusya bwita ubumera uyu munsi byageze kuri kanaka ejo bizakugeraho nawe uvuga inkotanyi ni ubuzima ejo bizakugeraho mufashe Kizito Mihigo marayika ikera cy'Uwiteka wari umunezero n'imbaraga bya mama we ndetse n'abanyarwanda bose ariho wari inkingi mwegamizi y'umubyeyi we muramwishe mumuhora ubutumwa bwiza bw'amahoro murangije ngo inkotanyi ni ubuzima murumva gushinyagura mufashe niyo mugabo Gerard umwarimu muri universite ukiri umujene ukiri mutoya muramuhitanye murangije ngo inkotanyi ni ubuzima ibyo yavugaga byose ibyo yigishaga ari ubumwe bw'abanyarwanda mufashe Jay Paul muramuhitanye murangije ngo inkotanyi ni ubuzima mufashe Idamanje intumwa ikomeye y'Uwiteka yarabibabwiye amaze no kubibabwira mu kanya mufashe damange ntumwa y'Uwiteka mujugunye muri gereza ari kubagira inama zikomeza kubaka igihugu kugira ngo gitembe amata n'ubuki murangije n'ubotanye n'ubuzima mufashe Shaka Gilbert umwana utararangije na ecole primaire yandikiye president ati data nkeneye kumenya abantu nange bamwishe kandi bishwe n'inkotanyi amwandikira ibaruwa aho kugira ngo amuhamagare bavugane yumve ikibazo cye nk'uko umubyeyi yumva ikibazo cy'umwana akana tkaburi birengero icyaha Gilbert yakoze niki murangije inkotanyi n'ubuzima Karasire mabre mwamwiciye ababyeyi none nawe mujugunye muri gereza murangije inkotanyi n'ubuzima buri munsi uko bukiye n'uko bwije mwirirwa murasa abantu mwarangiza ngo inkotanyi n'ubuzima ibyo mwakoze ejo bundi ku Gisenyi n'iki abasore batatu amategeko avuga iki harahana amategeko yanditse avuga ngo abantu mubafate mu barasi bakoze ibyaha amategeko avuga ngo mubafate mubashyikirize inkiko mu Rwanda hari ubutabera bungahe mwarangize ngo inkotanyi n'ubuzima nta rusoni inkotanyi ni z'ubuzima si Uwiteka zabiki abanyarwanda bose abato n'abakuze bagomba bategetswe kumenya amateka y'ibyabaye mu gihugu by'umwihariko guhera mu 1990 kugeza uyu munsi wa none bategetswe umunyarwanda wese yaba umwana yaba umusore yaba ukuze yaba umukecuru yaba umusaza dutegetswe kumenya amateka y'ibyabaye mu gihugu cyacu urukiko rwarusha rwemeje ko nta genocide yateguwe nabo rwaciriye urubanza bose ariko amateka yerekana ko genocide yateguwe abayiteguye bari he bicaye i Kigali nibo bayoboye igihugu nibo bicaye mu rugwiro baragaramye barangije ngo inkotanyi n'ubuzima Ijambo ry'Imana rivuga ngo abakoze ibibi bose bakiyoberanya igihe kizagira bambi kubusa bose babona ubwambure bwabo igihe cyo kubona ubwambure bw'inkotanyi twakigezemo yaba ari abanyamahanga yaba ari abanyarwanda bose bamaze kumenya inkotanyi cyari cyo amateka yerekana neza ko inkotanyi arizo zateguye mu mayeri ahanitse genocide yakorewe abatutsi n'iyakorewe abahutu bateze imitego ikomeye bayigushamo interahamwe n'abandi bose ariko byose byakozwe n'inkotanyi ibyo amateka arabyerekana kandi na ubwo barabyivugira ngo bagiye kwivanga n'interahamwe ku mabariyeri nagiye kwivanga na umwe mukora iki mugende mu bazita itorutarimara ayibasobanurira nakamweke kabivuze nagiye kwivanga n'interahamwe muri bariya mushaka iki ko ari mwebwe mwamaze abatutsi mbere yuko Uwiteka aha abanyarwanda ingoma izaduhanagura amarira tugomba kumenya amateka yacu kuko tutaza amateka yacu ntacyo bizatumarira umunsi Uwiteka azagoboka abanyarwanda tugomba kumenya abagome ni bande abeza ni bande inkotanyi n'ubuzima inkotanyi n'ubuzima Uwiteka akabiki inkotanyi n'inkunguzi banyarwanda banyarwandakazi inkotanyi z'ubuzima ahubwo ni urupfu amateka arabishumangira arabyerekana ibyo mvuga ntago nsebya ibyo mvuga ni amateka inkotanyi nizo zateze imishibuka yose yashibukanye abanyarwanda bose. None zirarangije zifata amazi zishira mu kanwa ziriyunyuguje ngo nkotanye n'ubuzima. Ikibi zikita icyiza, icyiza zikacyita ikibi.